war goorna weydna soo gaarayna waxa uu sheegayaa in natiijada golayaasha deegaanka ee magaalada Laascaanood lagu dhawaaqay Jaamac Cabdiwali Cali oo ah gudoomiyaha doorashada degmada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay xubnaha golaha deegaanka cusub ee Laascaanood
magacay waa Jaamac Cabdiwali Cali gudoomiyaha doorashada degmada Laascaanood waan uga mahadcelinayaa COA ee wareysigina halkan maanta waxaan kaga dhawaaqi doonaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood xildhibaanada siyaasada loo kala helay xisbiyadu waxay u kala heleen saddex xisbi xisbiga uu wuxuu helay 7318 cod ayuu helay halka xisbiga kulmiya uu helay 12928 sidoo kale xisbiga wadani wuxuu helay 11461 cod ayuu helay xildhibaanada golaha deegaanka sida loo kala helay xisbiga uu wuxuu helay saddex xildhibaan uu ku guuleystay xisbiga wadani xisbiga kulmiya wuxuu ku guuleystay shan xildhibaan sidoo kale xisbiga wadanina wuxuu ku guuleystay shan xildhibaan sidaas ayay 13 xildhibaan ee golaha deegaanka degmada Laascaanood loo kala helay magacyada haddaan sheego xildhibaanada soo baxay degmada Laascaanood Cabdiwali Daahir Maxamed Cali oo ka yimid xisbiga Ucud Khadar Cabdi Dubad oo ka yimid xisbiga Kulmiye Cabdiraxiin Cali Ismaaciil oo ka yimid xisbiga Wadani Axmed Maxamed Cumar Diiri oo ka yimid xisbiga Ucud Jaamac Cabdirabaan Araale oo ka yimid xisbiga Kulmiye Faisal Salebaan Faisal Salebaan Faisal Nadiif Salebaan Cusmaan oo ka yimid xisbiga Wadani Tawakkal Maxamed Geelle oo ka yimid xisbiga Ucud Sakariye Ibraahim Jaamac Cali oo ka yimid xisbiga Kulmiye Cabdiqaadir Maxamed Cabdi oo ka yimid xisbiga Wadani Cabdirasaaq Xasan Cabdi oo ka yimid xisbiga Kulmiye Cabdullaahi Cabdirasaaq Aadan oo ka yimid xisbiga Wadani Abubakar Axmed Dhaac oo ka yimid xisbiga Kulmiye Cabdirasaaq Axmed Cilmi Xasan oo ka yimid xisbiga Wadani sidaas ayay 13 xildhibaan magacyadooda ku soo baxeen. Salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.